nasikitika sana, nina majonzi moyoni, meshindwa kuyafumilia na mwingi huzuni. Sambona umeondoka bila kusema ta bye bye, dadangu kufa ufai, kwa Mungu Baba taonana. Nitakuposti takumbia gasisi, kakako niko hoi, sina hata cha kusema sisi. I'm so heartbroken, so heartbroken before ever, dada. Sambona uondoke, ni mapema sana umetuacha mama. I'm so heartbroken, so heartbroken me forever, dada. Sambona umeondoka, ni mapema sana umetuacha. La salama, dada. Salama, oh, nakumbuka dini lokupa dada, majaliwa nikipata kazi dada zitakutupa. Nimejaribu mimi kila dakika, bado hazo zangu bado, bado wasijalipa, oh, sisi nakumbuka ahadi nilokupa dada, mazaliwa nkipata kazi dadangu sitakutupa. Nimejaribu mi kila dakika, oh, dada, bado hata haso zangu mimi hazijanilipa, oh, dada. Oh, sisi lala. I'm so heartbroken, so heartbroken forever, dada. Sambona uondoke, ni mapema sana umetuacha. Oh, I'm so heartbroken, so heartbroken, broken forever. Sambona uondoke, ni mapema sana umetuacha, dada. Oh, lala. Lala salama dada, oh, sisi lala, lala salama, oh, lala, lala salama, sisi, oh, nenda salama kwa Mungu Baba taona. Hey, nafungua macho naona ardhi kuna gisa, siamini haya nayasikia sister. Hili dunia la mashosti inatisha, precious menipanda, nimechukia hizi habari tu za kifo. Huzuni na umepanda kila kona nifilia. I promised mom that I will be strong, I never knew it could be this way wrong. Could it be true? Yes, you gone. Ujankosa heshima, ujai kundharau, dada lala pema, siwezi kusahau. Forever living in RCC. Yeah. Pole familia, pole marafiki, tusikitika sana. So Ali sisi umetuacha, forever in our hearts, yeah, special for you.